Essula ya 26. Ku lunaku luli oluyimba luno luyimbirwa mu nsi ya Yuda nti, tulina ekibuga eky'amaanyi, obulokozi bwalissaawo okuba bbugwe n'enkomera. Muggulewo enzigi eggwanga ettuukirivu erikwata amazima liyingire, onoomukuumanga mirembe mirembe eyeesigamye omwoyo gwe ku ggwe, kubanga akwesiga ggwe. Mwesigenga Mukama ennaku zonna, kubanga mu Mukama yakuwa mwe muli olwazi olutaliggwaawo, kubanga akkakkanyizza abo abatuula waggulu, ekibuga ekigulumivu, akissa wansi, akissa wansi okutuuka ne ku ttaka, akikkakkanya okutuuka ne mu nfuufu. Ekigere kirikirinnyirira, ebigere by'omwavu n'ebisinde by'oyo atalina kintu, ekkubo ery'omutuukirivu bugolokofu, gwe omugolokofu oluŋŋamya olugendo olw'omutuukirivu. Weewaawo mu kkubo ery'emisango gyo, ayi Mukama, mwe twakulindiriranga, eri erinnya lyo n'eri ekijjukizo kyo y'eri okwoya kw'obulamu bwaffe. Naakwoyanga n'obulamu bwange ekiro, weewaawo naakeeranga mu makya okukunoonya n'omwoyo gwange mu nda yange. Kubanga emisango gyo bwe gibeera mu nsi, abatuula ku ttaka lwe bayiga obutuukirivu. Omubi ne bwe bamulaga ekisa, era taliyiga butuukirivu. Mu nsi ey'obugolokofu mw'anaakoleranga ebitali bya nsonga, so taliraba bukulu bwa Mukama. Mukama, omukono gwo guyimusibwa, naye tebalaba. Naye baliraba obunyiikivu bwo olw'abantu ne bakwatibwa ensonyi, weewaawo omuliro guli okyabalabe bo. Mukama, oliragira emirembe gye tuli, kubanga n'okukola watukolera emirimu gyaffe gyonna. Ayi Mukama Katonda waffe, abaami abalala awali ggwe baatufuganga, naye ggwe tunaayatulanga erinnya lyo wekka. Bafudde, tebaliba balamu, bazikiridde, tebalizuukira, kyewava obajjira n'obasangulawo n'obuza okujjukirwa kwabwe kwonna. Wayaze eggwanga, ayi Mukama, wayaze eggwanga, ogulumizibwa, ogaziyize ensalo zonna ez'ensi. Mukama, lwe balabye ennaku lwe bakujjidde, baafuka okusaba okukangavvulako we kwali ku bo. Ng'omukazi ali olubuto ebire by'okuzaala kwe nga binaatera okutuuka, bwalumwa n'akaaba ng'abalagalwa, bwetyo bwe twabanga mu maaso go, ayi Mukama. Twali lubuto, twalumwa, twazaala mpewo, tetwaleeta kulokola kwonna mu nsi, so n'abatuula mu nsi tebagudde. Abafubo bali babalamu, emirambo gyange girizuukira. Muzuukuke muyimbe, mw'ababeera mu nfuufu, kubanga omusulo gwo guli ng'omusulo ogw'oku middo, n'ettaka liriwandula abafu. Jangu, eggwanga lyange, oyingire mu bisenge byo, weggalire enzigi zo, weekweka akaseera katono okutuusa okunyiiga lwe kuliggwaawo. Kubanga, laba, Mukama ajja ng'afuluma mu kifo kye okubonereza abatuula mu nsi olw'obutali butuukirivu bwabwe. N'ettaka nalyo liribikkula ku musaayi gwalyo, so teriyeeyongera kubika ku baalyo abattibwa.